Aha. DJ MC Laren, Sayo, Smarty B, BTA2.
Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, hali yangu yote mimi kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, wala siniache mimi nibaki na wewe. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, hali yangu yote mimi kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, wala siniache mimi nibaki na wewe.
Sifa na fadhili zako Mola najua, kwa kila hali mimi kweli nakuelewa, kamtume mwana wako kunikomboa, kwenye raha za dunia kuniondoa. Wewe siyejua kama kunibagua, kati wengi Mola wangu kunichagua. Kila siku mimi sifa ndakuimbia, milele na milele mimi nitakurudia. Sifa zangu hizi nakupa wewe, moyo wangu huu ni kwako wewe, mama yangu huyu nakupa wewe, ndugu yangu huyu ni kwako wewe, baba yangu huyu nakupa wewe, Mola siwaacha baki na kiwewe.
Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe. Nilichoka kutembea kwenye giza, ndo maana kaja huko kweli kumangaza. Penzi yako yamejaa miujiza, penzi lako hili mimi naliagiza. Kula na kulala kwangu ni hakika, zawadi kubwa umenipa ni baraka. Umenipa maisha tena kwa hakika, wakati umefika wewe kusifika. Kila mali mimi kweli nitafika, neno lako basi nalo litasifika. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na wewe. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na wewe.
Wengi walikosa mimi kuniamini, lakini wewe Mola wangu kanidamini. This is what today I feel it FM, no one making me feel it ashamed. Mziki wangu huu Mola ubariki, kila siku mimi kuwa wako rafiki. Neno lako kila mara nilisadiki, nimpinge kwa shetani wa unafiki. Lele na milele mimi rudi kwako, ah yeah, nirudi kwako.
Shule yangu hii
nakupa wewe,
maisha yangu haya
ni kwako wewe,
moyo wangu huu
nakupa wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe.
Mali yangu hii
ni kwako wewe,
amani yangu hii
nakupa wewe,
upendo wangu huu
ni kwako wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi ni kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi ni kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi ni kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe. Moyo wangu wote mimi nakupa wewe, mali yangu yote mimi ni kwako wewe, masomo yangu yote tena kwako wewe, Mola siniache mimi baki na kiwewe.
In 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7, humble yourself under the mighty hand of God, that in due time he might exalt you. Verse 7, cast all anxieties with him, for he cares for you.
Amen.